Punya LG. Kama sina maji, sina road. For real, baby, take my soul. Nishadata na wewe, wewe. Mapenzi yameni kaba kwa call. I swear, baby, I'm drunk in love. Usingizi mwanana ni wewe. Basi nipende mwenyewe. Baby, natamani ifungwe moyo uone ilivyo ndani. Kama ni thamani, mfano wako fanane na kitu gani? Because I love you. Mfano wako